Okay, it's Saudi Man King Kerry. I'm going to get seated. What I'm with out to fight, though. Nikki, I'm going to give another yabu. Wake up, Aria. Mizi changa kata zangu, mizi changa tena. 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 Mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa kata zangu, mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa woni wangu, mizi changa tena. Mizi changa kata zangu, 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 mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa masisela, mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa woni wangu, mizi changa tena. Mama, mizi changa tena. Mizi changa tena. Mizi changa masisela, mizi changa tena. Tia bakola mwanangu, wako wanangu wakizuri area, wanangu alipia ifo. Karakarata ya kwanza ilikuwa shupa, ilikuwa fanya mambo yangu yende super. Mama ya pili ni jembe, ugali dona sembe. Walio ni kazi ya leo wanapiga shangwe. Mama sinaga machende, sinaga mawenge. Walio tamkia waongeze mapembe, waongeze mapembe mwanangu. Mizi changa karata zangu ni mizi changa tena. Mizi changa woni wangu ni mizi changa vyema. Mizi changa karata zangu ni mizi changa tena. Mizi changa woni wangu ni mizi changa vyema. Mizi changa tena. Mizi changa vyema. Mizi changa masisela ni mizi changa vyema. Mizi changa tena. Mizi changa vyema. Mizi changa karata zangu ni mizi changa vyema. Mizi changa karata zangu ni mizi changa tena. Mizi changa woni wangu ni mizi changa vyema. Mizi changa karata zangu ni mizi changa tena. Mizi changa woni wangu ni mizi changa vyema. Mizi changa tena. Mizi changa vyema. Mizi changa karata zangu ni mizi changa vyema.
Wanamuita Binyareya, wapi mzee mwite, wapi ani cute. Msalimia kumuita Iso, wapi mwanangu balozi wa chibu. Msalimia huyo, mwita Jaran Junior, wapi Juli Jaya, mwanangu Mudi, wapi mwanangu Kasto. Salimia Dogodoto, kida mbele sawa, mama, yudi nyuma sawa, tena, kida masawa, kinuka sawa, mama, kida mbele sawa, yudi nyuma sawa, kida nyuma sawa, kina wasama mama, nama kidogo, mama, cheza kidogo tena, nama kidogo, cheza kidogo mama, nama kidogo, cheza kidogo tena, nama kidogo, weka tena, cheza kidogo mama, nyesha unavyo chumaga mchicha tembele tena, nyesha unavyo kataga mchicha tembele tena, nyesha unavyo chumaga mchicha tembele. Nyesha unavyo kataga mchicha tembele. Kiuno kidogo, nyonga kidogo mama. Kiuno kidogo bwana, nyonga kidogo tena. Kiuno kidogo, nyonga kidogo
tena tena.
Kiuno kidogo tena, nyonga kidogo mama. We mwanangu chiasi, msalimie huyo wakumita Obadia. Mwanangu smarti, wapi kule msalimie waziri boy. Weka, wele ya dimodo, msalimia iso wapi.
Nyesha unavyo chumaga mchicha tembele.
Nyesha unavyo kataga mchicha tembele tena. Nyesha unavyo chumaga mchicha tembele. Nyesha unavyo kataga mchicha tembele. Kiuno kidogo, nyonga kidogo. Kiuno kidogo bwana, nyonga kidogo tena. Kiuno kidogo, nyonga kidogo. Kiuno kidogo tena, nyonga kidogo mama.
Sicheze koki, utaloa wewe.
Sile kwa tani, amini ya mama.
Masho wa ya.